Face. 1, 2, 3, 4. Hine tangiman wa kia hau. Hine tangiman wa kia hau. Me pine ya. Te pine pai, wairua o te aroha e. Tama, tangi manwa, ki ahau. Tama, tangi manwa. Kiahau me pine ai, te pine pai, wairua o te aroha e. Wairua o.